Exclusive from CMK Music Promo.com.
Exclusive 50 on the beats.
Azi. Detena mana bana.
Nabana.
Nabati la pietena mana bana.
Nabana.
Wadiabu rapulita. Kwanda boku puli.
Jiji bimbo chapa valenta.
Valenta izi.
Olonzile chama lava.
Lava zi.
Aba igata na kwa maba.
Mabanzi.
Na muku alanta.
Kualanta izi.
Love is between two
people.
One number three, say la munjila pi.
People.
Bouncing baby girl, mona she.
Shebu.
Kawapene na koku fola she.
Shebu.
Ale nomba son tuale poku ti.
Dina.
Chumfuati, sova na chiti.
Dina.
Tuenda bonze nomba lero na chiri.
Nina.
You can see me, tele jonsi.
Dina.
Love is blah.
Blindy.
Yifingu mona tefi kumona bada.
Banandi.
Ha. Iwe tu alipanga bo
bondi.
Lefua ikanga kufishe na babo.
Deja wa valentinesi. 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 Chapa valentinesi. Chamala vazi.
Nisi
chamala vazi. Chamala vazi. Nisi zimbo chamala vazi.
Chamala vazi.
La vazi.
Shimikila kwa maeta.
Eta zi.
Chava mumari le shenshi
shibi.
Nota ya mafurendi
shibi.
Toba mona ma baby.
Baby zi.
Noti wari ya ma lady.
Lady zi.
Bethde tu makaki.
Kaki zi.
Wekushti na ma jigi.
Jigi zi.
Eguri po ma kapo.
Kapo zi.
Ya pelela muma bando.
Bando zi.
Nga mwaya auti ku lego.
Lego zi.
Ningo kote ma ofo.
Ofo zi.
Mayon papa na nenga kupa.
Papa.
Yali shibi kwa ni bampa tupa.
Bampa.
Paya fika tetunje bati fuma.
Fuma pa.
Twali tamfya kachena muma.
Chapa valentine zi. Valentine zi. Valentine zi. Chapa valentine zi. Chama la vazi.
What the
fuck? Chama la vazi. Chama la vazi. Jiji zimbo chama la vazi.
Vibe rap music in the place right now. Make your sweat down, boys. Scatter your legs and they put on pan board and put it down right now.
Boss Chagima,
Chagimani,
Na John Matso,
Matsoni,
Celestine Muka,
Mukanzira,
Ivine Vigaira,
Landira,
Boss Patiri,
Patiri,
Ugona Bossi,
Bossi.
Bijiza
Chizanga
Uku na Branicha
Branicha nda
Boscho
Boscho na
Bashivane
Bashivaneza
Isaac Pa
Isaac Power
Na Papa Ko
Papa Koni
Na Bana Bena Tribo
Tribo
Young 50 Ukuna Never Bo
Never Bo
Big Bauti Ukuna Beneza
Beneza
Nika Silimu Ela Emma
Emma
Godfather Katima
Katima
Abeo Jizi Ela Chisema
Chisema
Kizika Shibashia
Bashia
Ela Ela Naselase Wakuka
Wakuka
Boska
Boska Vana Akakulia Nangu Kachipi Wakana.
Downloaded from CMK Music Promo.com.
Ela Ela
Bashteza.